Iweji yandu jina yambaranga kakomo Na jijia dara mchogiru mchachina Na imba kwa hudu ni mama kwa banjumiza Nakabisa kunu wajari kuni shira Wanumu kwa hulana yungiru bia kaka Pangegi nyawi kukiranga imba Mkutamburanga mama kwa mpubu karu Na njimira muna tandiku mwanukula Katioga kota bandu timba nimba Kuyimba kwa mba mchogiru mpweka kasa Yusimba sali mwama zina singa zanamu Inyinyi zatele chikolo yone awiga Na yama zina chenda kakolo kuziruka Nimbula muna matututo ni rasimanyi Sango uziwo kushiraka mwabandu Tika tindi msa jungu wakati kuku waka Zewe mwenye ni untunuliru mpavuko Wamubu imu sango mwenene nakiriza Chenda vana kemiza kumbali vio kuseka Sisula bandu mungo kiruwa kumziruka Mutiano wana vata ata mwina baliwo Chali ya mzei kunda chalunda Mbeba zamu vana kikana kesusu Mbeba leke vana vanyavu kumjagara Kuli umwekiri janjagara mwira simenye Chama cha mwenange kakati chindopa Kalindi na musendu njeji yebebe Nefute mwaka mwaka sema kulo uro kafe mutande kende kuche Kawe nalicha alirandava Basaru, nebabu kitho ni miruzo ni mruwa Masaka natuzala ni mmeri yinda chidagara Uvuko utono waso kukwe ya lula Abuzi mpa wajitape ya na ine mbaliko Wajitape wakula motoka bubo jukira Nobu picho picho wangu ya mbio kulima Neri nya wabu edito ya mbubu jukira Mwanyi zavala we mimi mpabula Jitwe choka kumendi chaji ukwe vanya Netukole rengu doyo ne mbaliko Abatuze bavuge motoka mukweyagala Neziba sombere bimene kuno wangu Bajitape myaka jimazo bakwako Abana twasa ni mukampala ng'ebinyonyi Abakumye ku sente sakatalina Tutunula minwe ekindeso kunkubaga Ngenda kwogera mbasensule nasibibwa Ekkomera terikuta ne Mandela akyatunula Nakutte n'enkasi kyamusibyera kiraga Ndivayo nimbalangira tulala muli babingu kulumakale Tuzeyo njima beka Kampala jasika Netulekeko kukuma Muli babingu kulumawo Tuzeyo njima beka Kampala jasika Netulekeko kukume nako Sumba wafumu singo mbuwe Mtei wa mkampala tukwazo mnyago Na ichi ya nyago buru njiwa kakawala Kagula muyenga mursozo kwe kutika Ndinda kololo ne uzigu bakarala Katitu zimbye ne mubise nyinge kungi Kwanse ni ala jitwala mpo kata chuma Tukute kunyito kunguru kuno tuwe yalira Kijeji tula jina kujitunda yomba Abaline wafumse njimwene natobulala Masakechi huka chaba jajero kuzika Magezi kuhuna banjini choku wanze Singe njuse tuzimbye muma wange tijuna Matwazi zimba wafe masakancha waliku Singa tuleta nabala kuzo kwero lirechi Muka chaba limi awa kengu wabe pinyo Na yeka chimesi zetu sigatu kubwa Masaka kuleta Kampala tuzimbye yonna yonna obutaka eyaloga b'ebutwera n'embuga kyawanise muli babyekukuluma kale tuzeeyo nnyo emabega Kampala jatusika tetulekeko okufuna muli babyekukuluma naye tuzeeyo nnyo emabega Kampala jatusika tetulekeko okuzika ennaku Saka yonna ebisiko anti abazeeyi gabaggwa byonna bizina agaana tundi Kampala mukwasamira wammotuuka gye tuzaalwa nufu ekiruyi ezaali enguudo kusensera ng'ogenda kuwondo kwalinga amayumbayumba makadde bazimbwa bagitaffeyo mu myaka egiise lwabaana akula yadduka teryayongeraku buli Kampala tuzimbye zitemya ng'abantu okutuusa jjo lwe twevaamu nga nzayimba ne kaweesa zaaliwa omwami omwawo bakooza tuzimba y'amayumu weyokka okugulu ekyalo ekimuzuula ku munyemu abatono kale singa ne bannaffe baddu butaka bali Kampala muyenge eyo tuzza mirambo tuzaawo enseeka ekyutwate nomusagazi twerula ebijja tusinga abasula mu nkololo embeera Kampala naye ndi weefa bati sikankana gye muntwala wakka okuluka tube mu Kampala tunyage ng'abanyazi gye tubye tubireeteeko okuggwa okugasa sibagaana kuzimba Kampala bw'obanga osobola nange gaba nnina amabaga gumu omulimu naye ebisingayo obukulu nadde obutaka bubondaganyo lw'emuzzukulu gw'oli ku kimuli babinkukuluma kale tuzeeyo nnyo emabega Kampala jatusika tetulekeko okufuna muli babinkukuluma naye tuzeeyo nnyo emabega Kampala jatusika tetulekeko okufuna ennaku Abantu bannange bonna baliyo abakunga lwakuba teyiye wabbampikira twekolamu abannabuddu ab'endongo sanyuge wange kawula ndayampeggaati naye okuziika kwa buddu ebyo nteeka eri mala okulwanira ettaka lyange ng'omuntu ndowooza kati ebyobuyigiridde si nsonga abasomesa bambalage nti era nsobola okusoma kuyamba luzungu oba okubala naye ebisigadde ozaalwa nabyo ng'omuntu kati ffe abasoma gitaka tukunga abantu tubabuulire ku kyabuddu nti anaagogolwa temubalaata bannange lunuddwa luyinja otweyambulamu mbulabe okwekamba nnyo buddu ajja muyakayakana ng'amyamyansa olyoke tusekere embeba tutyowanirira basudde mu mpita enkomerewa tennizira ndyoke mbagambe n'ekiri balemu okwebigika eggombolola mu ensibuka y'eri mutenga omulunga gwekawoko ate ekyalo kubonda ettaka lya semuyidi jjajjange kitange yeri yakatende kizza omugave muli babinkukuluma kale tuzeeyo nnyo emabega Kampala jatusika tetulekeko okufuna muli babinkukuluma tuzeeyo nnyo emabega wo Kampala jatusika tetulekeko okufuna muli babinkukuluma kale tuzeeyo nnyo emabega Kampala jatusika